E ono sue se ali I formai le company va alele ali United Airlines. I se vevesi ilungo le va alele, aele I amata ina sana fainga malanga. O le va alele wa ova fatau le company I a tickets po o pasese. Ma na tauma faiele au va ae e to e sea I anisi o le pasese. E au fiai I alele I formai o Dr. David Dao. Ina ua musu o ia e savali fafoma le va alele. Ina ua musu o ia na te talia ia le whaato sina le company I se tupe. O ina na toso whaamalo si ai I whafoele au waa, ma leo leo ale malai wa ale le Chicago. E whaia umanei vesinga, o pu e se tangata o le pasese I se telefoni fe awea I, ma ua whaitau miliona tangata I le lalolangi, ua mai moa ina I lunga o le internet. Come on. Olo o ise tūlanga pangātia le company le United Airlines, ma ua avea, ma mata upu ua whaaruma ina I enisi.
We're United Airlines. You do what we say, when we say, and there won't be a problem. Capiche?
E tu sai ma se mōli mau mai le loia a David Dao, e tele mafua anga na whiangai ma le sesunga I lele I fōmai, Ona ole awala na whaamalo si ai e alu ese mai le maalele. E le ngata ina matapongia, na ngau le pauolo na isu se itulou, pa uuni ona nifo se lua se itulou, ma e mana omia se taotonga, e to e wha sao ai, vaenga o na folinga na whaina ona one nei wharavelave. Na sa unuala na loia o Thomas Demetrio, o Dr. Dao,
Here's what he told me. He said that he left Vietnam in 1975 when Saigon fell. And he was on a boat. And he said he was terrified. He said that being dragged down the aisle was more horrifying and harrowing than what he experienced in leaving Vietnam.
Na faalia fo ia le afafine o Dr. Dao, le tama I ta yo Crystal Dao Pepper, o le mea na faia ilona tama, o se mea e matua sili o na matu ia, o se fainga e matua le ta la whiangai, o na faia I se tangata ola.
What happened to my dad should have never happened to any human being, regardless of the circumstance. We were horrified and shocked and sickened to learn what had happened to him and to see what had happened to him. We hope that in the future, nothing like this happens again.
Ola ngā yo inga leo leo le malaiva alele, na whaia ina ua fiu le auvaa, e ai oi inisi o le pasese, ma whaato sina I le ofo ia yo tupe, ina ia lātou tu uai ia le vaalele, ae whaatali se isi malanga. Na mana o mia e le United Airlines, ia nofoa, mō ana tangata whainga ruenga, e malangai I Louisville. Wālia e mai e mafesili, I le maasani a company wa alele e mai se lava I America, o le ova whaatau o pasese o malanga. Ma le whaamoemoe, a ova e mafaio na tutongi I a pe whaatosina I ni tupe I a nisi o pasese ina I a whaatali mō se isi malanga. O se whainga na saa unua aise tasi o ofisa malanga I America, e ono tāo fia nei, taluma I le tūlanga,
There's no airline in the world that will now drag a passenger off for the same reason. There may be other reasons why a passenger is asked to leave the aircraft, if they're drunk or they shouldn't be in that seat. But I don't think you'll find this ever happening again. This is a watershed for the industry. The whole industry is aghast at what's happened, and I don't think you'll ever see it again.